ibyishimo tuzahorana nabyo batubwiye ngo twakoze neza nyaratiruko Yerusalemu kiraze abamarayika bose bakize nguruse tuzaguruka mu bicu tuzazamurwa mugenzi wacu ibisi tubisezeye nyaratiruko Yerusalemu kiraze abamarayika bose bakize nguruse tuzaguruka mu bicu tuzazamurwa mugenzi wacu ibisi tubisezeye Swazaza kutujani we Mungu rawe nishimo Umurae uzajira Ujene uzashindwa Uwo musi Jewe ndawite guye Nereti uko Yerusalemu kiraze Amaraika bose bakize nguruse Tuzaguruka mu bicu tuzazamurwa Mugenzi wacu Nereti uko Yerusalemu kiraze Amaraika bose bakize nguruse Tuzaguruka mu bicu tuzazamurwa Mugenzi wacu ibisi tubisezeye
Yeah.